he nan ni lua ole ku ve hi ona ni he kilo hana oi na ue pula mama ho lui ka poli e me hana i ke anu e he nan ni lua ole ku ve hi ona ni he kilo hana oi na ue pula mama ho lui ka poli e me hana i ke anu e
I can smile when it's raining and touch the warmth of the sun. And I hear children laughing in this place that I
Mauloa ke aloha I ka puwai hamama He uilani oi na ue malama mau Ai ai ka laie He molele I ka malie Mauloa ke Ka puwai hamama He uilani oi na ue malama mau Ai ai ka laie He molele I ka mau
I can smile when it's raining and touch the warmth of the sun. I hear children.